Yeah. Raimo. Raimo.
MK2 Studio.
Tupe DJ.
DJ tupe lipali turuke baka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe lipali turuke baka kuche. Tucheze shoki alume nao aje.
Tucheze mpaka kuche, DJ mamua aturushe, kila mtu ana wake. Tucheze shoke, shoke kama huna wako toke, leo lazima kielewe kima dada makaka msivanduke. Paka kuche, cheze, 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 katika, cheze, cheze, kaka, cheze, dada, cheze, kofi, kata, ah, 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 ah.
DJ tupe lipali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe lipali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje.
Cheza kimpango, katika na mdundo. Pinda yako shingo, kata chako kiuno. Twende chini, twende chini, twende chini. Katika, twende chini, twende chini, twende chini. Zungusha kama una pombe kunywa, leo ni kuvunja mifupa. Taratibu wacha pupa, kama unatafuta msupa. Leo ni siku ya furaha, naona kumejaa, kila mtu ameshika. Ruka, ah!
DJ tupe lipali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe lipali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje.
Leo mahewa topewa, DJ anakielewa. Kucheza na kubembea, wengine wanasinzia. Maito amefufuka, klabu kuna nuka. Kila mtu anaruka, lakini hakuna kuzusha. Katika, katika, katika mahewa. Ruka, ruka, ruka kama umepewa. Katika, katika, katika mahewa. Ruka, ruka, ruka kama unapewa.
DJ tupe lipali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe mikwali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe mikwali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje. DJ tupe mikwali turuke mpaka kuche. Tucheze shoki alume nao aje.
Cheza, cheza, ah, cheza, ah. Ruka, 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 ah, Raimo. Au siobana.